Inshuti z'Ijwi ry'Amerika, nongeye kubasuhuza kandi. Ubushize twaganiriye ku ihohoterwa rikorerwa abagabo, ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Twaganiriye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango RAMREC ukumira rero ihohotera rishingiye ku gitsina. Twaganiriye na Ubonimana Iguhayizayi na Ntirungwa Prince Maurice, hanyuma baravuga bati ntabwo tunyuzwe, turashaka nanone ko Eduard adusubiriza ibindi bibazo tutashoboye kumubariza. None rero nguyu umwanya Izayiwe, urahura komeye nanone?
Nyamwaho.
Ntirungwa Prince Maurice, nawe urahura komeye nanone?
Kwawe neza Thomas Izayi
na
awe executive secretary.
Muraho neza.
Ntirungwa, we hita rero utangira umubaza ikibazo kubera ko ari wowe utahiwe.
Nyakubahwa Edward, nagira ngo mbabaze ubwanyu nkarwa mureke.
Yego.
Mubona uburinganire ari iki? Mubona mu Rwanda twabwubahiriza gute?
Urakoze cyane. Ni ikibazo ubwacyo kugisubiza bishobora gutuma ibiganiro byose twari dufite birangiriramo. Ibaje ngo uburinganire ni iki? In fact, uburinganire no mu Rwanda bagiye babwumva ku buryo bunyuranye, kuko baravuga bati uburinganire nta nubwo abantu babushaka, nta nubwo bukenewe. Abandi bakavuga bati ese kuringanira ni iki? Hari umuntu uringanira n'undi? Abantu bakavuga bati ubwo twebwe turashaka ubwuzuzanye gusa, kubera yuko uburinganire budashoboka. Muri rusange ni ijambo ryagiye ritera urujijo, ariko byoroshye kumva kandi rinasobanutse. Ni ukubera gusa urabizi yuko bavuga ngo gender mu Cyongereza, iyo ugerageje no kubisobanura mu Gifaransa ukavuga ngo genre, ntabwo uba utanze ubusobanuro buhagije, kuko gender yumvikanamo amagambo menshi cyane kurusha uko wavuga genre. Kuko mu Gifaransa iyo uvuze ngo genre, hari igihe uvuga genre masculin na genre feminin. Ariko iyo uvuze gender mu Cyongereza ibikubiyemo amagambo menshi cyane. Rero mu Kinyarwanda kugira ngo tubibonere ubusobanuro byaratugoye, twafashe amagambo menshi cyane tuyashyira hamwe kugira ngo noneho bitange ubusobanuro abantu bashobora kumva. Bavuga yuko ari uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore. Ariko ubwo buringanire ni iki? Muri rusange uburinganire ni ukuntu abantu bagomba kureshya, bagomba guhabwa uburenganzira bungana ndetse n'amahirwe angana mu buzima bwose aho buba bukagera. Bwaba ari ubuzima mu bijyanye n'ubukungu, ubuzima mu bijyanye na sosiyare cyangwa se imibanire myiza, ari ibijyanye na politike, ari ibijyanye mbese ibyo ari byo byose byitwa ngo ni iterambere cyangwa ikintu gikora ku buzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo umugabo aba afite uburenganzira, afite n'amahirwe angana n'ay'umugore, cyangwa se umugore akaba afite ubwo burenganzira n'amahirwe bingana n'iby'umugabo afite. Nicyo abantu bavuga mu buringanire. Naho mu bwuzuzanye baba bashaka kuvuga yuko muri rusange nta muntu wigira. Burya iyo cyane cyane umugabo n'umugore bashyingiranwe, baba bagomba kuzuzanya muri byose, baba bagomba gufashanya. Kabone nubwo haba hari nibyo bita ngo ni karemano, ibyo bita ngo ni inshingano biologike, nko kubyara nta mugabo ujya muri maternite, ariko umugabo niwe utanga intanga zivamo umwana. Ni ukuvuga ngo baruzuzanya kuri izo nshingano biologike cyangwa se za karemano. Ariko no mu yindi mirimo isanzwe abantu baba bagira ngo babyumvikanishe yuko ntabwo imirimo y'igikoni ari iy'abagore gusa, ntabwo imirimo y'ubucuruzi ari iy'abagabo gusa, ntabwo imirimo ya politiki ari iy'abagabo gusa, ntabwo imirimo yo kurera abana ari iy'abagore gusa. Ni ukuvuga ngo bose barongera bakuzuzanya, bagafashanya, noneho bagateza urugo rwabo imbere ku buryo buboroheye kandi ku buryo bwumvikanweho. Ubwo nibwo buringanire. Impamvu rero uvuga uti mu Rwanda, ni nkaho uvuga uti ese hari umwihariko mu Rwanda waba uhari? Imwihariko irahari. Mu mateka y'u Rwanda hari ibyo bitaga ngo ni Queen Mother Institution cyangwa se umugarekazi,
akaba yari nyina w'umwami wimye ingoma.
Yego, bari bafatanyije gutegeka igihugu. Ni ukuvuga ngo umwami yamugishaga inama, bakaganira ndetse akirinda no gufata n'ibyemezo atagejeje ku mugabekazi. Ndetse n'ikimenyimenyi mu gihe cy'ubukoloni, ababirigi babonye yuko y'umwami ari hamwe n'umugabekazi baba bakomeye, baba batavogerwa cyangwa ngo bakoreshwe uko bagirwa igikoresho, bagize gutya batandukanya umugabe kazi n'umwami, umwami asigara Inyanza, umugabe kazi bamujyana ishogwe kugira ngo umwami acikinde imbaraga, noneho batangire bamukoresha uko bashaka.
Umugabe kazi wa Mutara Rudahigwa ni nyiramavugo kankazi, niwe koko baciriye ishogwe.
Hanyuma urumva impamvu babatandukanyaga kwari ukugira ngo bamuce imbaraga, noneho kwakugisha inama bibure. Urumva rero niba umugabo kandi witwa ngo ni umwami yaragishaga umugore witwa ngo ni umugabe kazi akamugisha inama, ntabwo rero urwo rwari urugero rwiza ku bandi bagabo yuko batafata ibyemezo cyangwa ngo bakore ibyo bakora byose batagishije abagore babo inama. Kandi ubwo nabivugaga mu rwego rwa politiki, ariko mu rwego rw'ubukungu murabizi ko ubukungu bw'u Rwanda bwari buyobowe n'inka, niyo yari igize ubukungu bukomeye cyane, ndetse byatumaga n'abantu bajya kubihakirwa kugira ngo bahabwe iyo nka. Ni ukuvuga rero ngo umugabo byari kirazira gutanga inka atabajije, atagishije umugore we inama. Ndetse hari n'abacaga umugani ngo ushaka ubuhake ngo aca mu gikari, ngo ubuhake buturuka mu mbere. Ni ukuvuga rero yuko barekonesaga agaciro ndetse n'uruhare rw'umugore mu ifatwa ry'ibyemezo, byaba ibya politiki, byaba iby'ubukungu, ndetse byaba n'indi mibereho yose isanzwe. Ni ukuvuga rero ngo twebwe dufite rwose fondasiyo zifatika zuzuye zatuma twubakiraho uburinganire, kandi zititwa ngo ni za concept cyangwa se ni amagambo mvamahanga. Ndabyibuka yuko hari amategeko yavanyweho muri za 1996 yavugaga yuko ngo umugore atemerewe gukora ubucuruzi kereka afite uruhushya rwanditse rw'umugabo we, ngo ntabwo ari yemerewe gufungura banki. Ndabyibuka muri ayo mategeko n'ubundi hari mu mategeko ahana, hari aho bavugaga yuko ngo umugore wasambanye ahanishwa igihano cy'umwaka, ariko umugabo agahanishwa amezi atandatu yonyine. Hari ndetse naho bavugaga bati iyo umuntu ajya guhagararira u Rwanda mu mahanga ngo yemerewe kwimukana umutungo we ngo n'umugore warimo. Ni nk'aho bavugaga yuko umugore nawe ari umwe mu mitungo y'umugabo, cyangwa se ko umugore atemerewe guhagararira u Rwanda mu mahanga. Ibyo byose rero bivuga yuko niba twaravuye muri urwo rwego rw'aho umugore yafatwaga nk'umuturage wo mu rwego rwa kabiri, mu Cyongereza bavuga ngo citizen of second category cyangwa se citoyen de deuxième category. Ni ukuvuga ngo ni umunyarwanda bashyira ku rwego rwo hasi cyangwa se ku rwego rutangana n'urw'abandi banyarwanda b'abagabo. Ubwo rero urumva ni ibintu abantu batagomba kwihanganira niba bashaka ngo politike ibere bose kandi ishingire ku miyoborere myiza, cyangwa se n'iterambere ribe rya bose kandi ritavangura. Urumva rero ko ibyo bintu byagombaga kuvanwaho bikadufasha kugera kuri gender, kandi uyu munsi twishimira yuko turushaho kugenda dutera intambwe muri gender, aho abagore rwose nabo bagenda bahabwa ijambo, bagenda bashyigikirwa mu kwiteza imbere, ndetse no mu gahabwa agaciro ka kiremwa muntu.
Iri ni ijwi ry'Amerika rivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Turi kuganira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango rwa MREC uharanira rero kukumira ihohoterwa rishingiye ku bitsina. Yari arimo asubiza ikibazo cya Ntiruhungwa Prince kubirebana n'uburinganire mu Rwanda. Izayiwe, nawe hari ikibazo ufite?
Ikibazo mfite kigendanye no kuri ibyo by'uburinganire. Uko hari abantu bashobora kuba yenda bavuga ngo ni ibintu ngo by'umuco watakaye, ugasanga nk'abantu ibintu bari kugenda, ugasanga ibintu bikorwa mu ngo biri kugenda byangirika, ahubwo n'ibyatere imbogamizi nini cyane ku iterambere ry'imiryango.
Urakoze, ni ikibazo cyiza, kuko iyo abantu bashaka kwanga uburinganire n'ubwuzuzanye babyita yuko arongo ari umuco w'amahanga, ngo ko umuco nyarwanda wemera yuko umugabo ari ufata ibyemezo wenyine mu rugo, bakemera ngo yuko umugabo ari we nyiri urugo, bakemera yuko umugabo ari we nyiri mutungo wose w'urugo, bakemera yuko umugabo mbese no gukubita umugore hari n'igihe babyemera yuko ngo ari ukumuhana, ngo yuko ari ukugira ngo ave mu makosa. Ariko ni nk'aho baba bagerageza kwerekana yuko ngo umugabo we nawe atagira amakosa, umugore ari ugira amakosa wenyine. Ibyo ngira ngo mvuge aha ngaha ni uko muri rusange ibyo narimaze kubabwira mu kanya byari muri politiki ya kera ya cyami, ndetse na nyuma yaho buhoro tumaze kuva muri mu ngoma ya cyami, ntabwo umugore yigeze muri rusange afatwa nk'ikiremwa muntu ku rwego rumwe n'umugabo. Kandi niba abantu bafata umuco bakawitiranya nuko no gukandamiza cyangwa se no gukinagaza abagore muri rusange, murabizi ko umuco wose aho uvuka agera ugira igice cyiza ukagira n'igice kitari cyiza, cyangwa se igice abantu baba banakeneye no guhindura. Murabizi ahantu hose imico yose aho iva ikagera igira ibyo bice byombi. Hanyuma rero mu muco w'u Rwanda, niba hari igice kimwe cy'umuco kitubwira kiti umugore akwiriye gukubitwa kugira ngo umukosore umuvandimwe amakosa ye, icyo gihe ndatekereza yuko hari ikintu cy'ingirakamaro tuba twirengagiza yuko umugore nawe ari umuntu kimwe n'abandi. Twirengagiza yuko nawe afite uburenganzira nk'abandi. Twirengagiza yuko ndetse n'abayoboka Imana twagombye no gutekereza yuko ari ikiremwa cy'Imana, kandi Imana nawe nayo imukunda kimwe n'uko ikunda abagabo. Ntabwo rero nibaza umuco waba uheza cyangwa ukandamiza ngo maze abantu bawite ko ari umuco mwiza kandi ko ari wo bagenderaho. Murabizi ko mu minsi ya kera hariho ikintu bita ngo ni preference y'umuhungu cyangwa se ihitamo ry'umuhungu kurusha umukobwa. Hari ahantu nigeze gusoma bavuga ngo umukobwa wa mbere yagiye ku ishuri ngo abahungu bamaze imyaka 40 biga
mu Rwanda.
Urumva mu Rwanda ibyo birumvikana yuko iyo preference ni ikintu gishingiye ku muco, ariko uwo muco urumva yuko wahezaga igice kimwe cy'abanyarwanda kandi tuwita ngo ni umuco, ngo kubera ngo umuhungu niwe uzasigara ku itongo, umuhungu niwe uzatanga ubwoko bwanjye. Niba ndi umunyiginya nkavuga nti umuhungu nzabyara niwe uzabyara abandi banyiginya. Urumva ibyo ni ibintu byari bishingiye ku muco kandi ntacyo bimaze, ku buryo uyu munsi abantu batangiye kugenda bahindura imyumvire bavuga bati icyo dukeneye ni iterambere, ni ukugira amafaranga. Niba ari njye nk'umugabo nyazanye, niba ari umugore uyazanye, twese dufatanye turebe ukuntu twubaka urugo rwacu turuteze imbere. Niba abana bacu bagiye ku ishuri bose barajya kwiga kimwe, bahabwa amahirwe kimwe, maze ejo n'ejo bundi bose bazumve bishimiye kuba ari Abanyarwanda kandi batanga umusanzu wabo mu iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'umuryango wabo ndetse n'imiryango yabo migari. Wenda muri Afurika murabizi ko n'imiryango yacu tuba tuyifitemo inshingano. Rero biravuze ngo muri rusange nta muco udahinduka, nta muco uri statike, niko babivuga. Kandi iyo babonye ko hari igice kimwe cy'umuco kitanogeye abantu, bagira gutya bakagihindura. Murabizi no mu bindi bihugu by'abaturanyi nko mu Buganda no muri za Tanzania, murabizi ko bagikora bya bindi byo gukeba abana b'abakobwa bakabyita umuco, kandi ari hohotera bakorera abantu. Ariko muri rusange nabo usanga bariho bahindura uwo muco kugira ngo uveho, bareke guhohotera igitsina gore cyo muri ibyo bihugu. Rero ni ukuvuga ngo umuco urahinduka, ndetse imyumvire ya gender, imyumvire y'ubwuzuzanye n'ubufatanye mu rugo niyo izaba umuco mwiza warushaho guteza imbere umuryango nyarwanda.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, uyu ni Munyamariza Edouard, munyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango RAMREC uharanira gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu Rwanda. Ntiruhungwa Prince Maurice, nawe rero ngero ubaze ikibazo.
Nkiri kuri icyo cya agenda, murabizi ibihugu byose bigira abayobozi, yewe na buri sosiyete igira umuyobozi. Ese aha mu gihugu cyacu murabizi dufite perezida, ndetse kugera no ku mudugudu dufite umuyobozi. Yewe niyo RAMREC uwo mugabo ni secretary executive nawe ufana n'umuyobozi, afite perezida, afite abakomiseri cyangwa abandi bakorana nabo. Ese umuryango cyangwa urugo ntirugira umuyobozi? Ese umuyobozi warwo abarinde? None se kubera ko jenda yaje ari uburinganire, tuvuga ko ari uburinganire, nta muyobozi rugira?
Prince Maurice, icyo ni ikibazo cyiza, kuko ndakeka hari n'abandi banyarwanda benshi bazakibaza, kandi ni ingingo ikomeye. Ndetse hari n'abagiye banavuga bati kuba umugabo ari we muyobozi w'urugo ni structure cyangwa se ni urwego rwari rusanzwe rushyigikiye equilibre sociale, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda. Ariko muri rusange abantu baravuga bati iyo equilibre sociale ishingiye kuri structure ya inegalite ni structure n'ubundi ibigomba kuzasenyuka byanze bikunze. kubera yishingiye ku buringanire n'ubwuzuzanye cyangwa sigashingira ku gaciro ka muntu, iyo structure nibwo ibikomeye, ntabwo bigomba kuzajegajega na busa. Rero icyo ikigaragara nuko nkuko twabiganiriye mu kiganiro cy'ubushize, naravugaga nti umugabo yajya gushaka umugore kandi ntabwo binabujijwe yuko n'umugore yajya gushaka umugabo, ni ukuvuga ngo bajya gushyingiranwa kubera yuko buri wese afite urukundo afitiye mugenzi we, kandi ko kubera urwo rukundo baba bafite n'imishinga yo kubaka urugo rwabo bazahuriza hamwe, hanyuma buri wese agatanga uwe musanzu, hanyuma urugo bakarwubaka, bakazanagira n'inshingano zingana. Kubera amategeko y'u Rwanda yerekana yuko abagabo, umugabo n'umugore bafite inshingano zingana rwose ku bijyanye n'urugo, ari ukurushakira ibirutunga, ari gukora ibyo ari byo byose byatuma urugo rutera imbere, ari mu rwego rwo gufata ibyemezo, umugabo n'umugore rwose bafite inshingano zingana mu rugo rwabo bagiye kubaka. Rero icyo nagiraga ngo mvuge ahangaha nuko iyo tuguma gushimangira ngo umugabo agomba kuba umutware, kandi ubwo butware akabuhabwa ngo nuko ari umugabo gusa, nuko ari igitsina gabo, aho ngaho nibyo bitera urujijo, kuko hari impamvu ebyiri abantu bagomba kugenderaho. Impamvu ya mbere ni uko ubutware cyangwa se ubuyobozi, burya babyita ko ari skills, ni ubumenyi cyangwa se ni ububasha umuntu aba yifitemo. Ese ubwo bubasha, ubwo bumenyi n'ububasha abahungu babuvukana muri kamere yabo, cyangwa n'abagore nabo ubwo bubasha n'ubumenyi mu kuyobora nabo barabufite? Aho ngaho nicyo kibazo cya mbere umuntu agomba kwibaza mbere yuko abantu bavuga ngo umugabo niwe ugomba kuba automatikema cyangwa se ku buryo bwa karemano niwe ugomba kuba umuyobozi w'urugo. Icya kabiri ni ukwibaza tuti, ese mu rugo rw'umugabo n'umugore ko bahujwe n'urukundo, ko bahujwe n'imishinga bashaka gushyira hamwe ngo biteze imbere nk'umugabo n'umugore cyangwa nk'urugo, bakazororoka ndetse bakazatera imbere bafite inshingano zingana mu rugo rwabo, ninde waje gushaka ubuhake ku wundi kugira ngo umwe yitwe umutware undi yitwe umukozi we wundi cyangwa se yitwe umugaragu wundi? Ese ntabwo haba hari n'akarengane niba ari n'Imana yaba yarabikoze ikavuga ngo umwe azaba umugaragu wundi? Imana yadushyira mu karenganira, hari abo yakandamiza, hari abo yakinaga zigashyira hasi y'abandi. Ni ukuvuga ngo muri rusange ntabwo rwose byakagombye kumvikana yuko ubutware bwo mu rugo bugombye kuba ikibazo, kuko iyo umugabo n'umugore bumvikana bwa butware bubaho bukaba spontane, bombi bakabusangira kandi ntihagire uwo bitera ipfunwe. Ariko iyo bavuze ngo hagombe habeho umutware utegeka, ni ukuvuga ngo hagiye kubaho ihohotera noneho rishingiye ku gitsina, hagiye kubaho ikandamiza, hagiye kubaho kwikanyiza no kwikubira n'ibindi nk'ibyo n'ibindi nk'ibyo. Murabizi ngo iyo umuntu bamwise umutware ngo bamuha n'ingabo, ibyo nibyo numva bavuga mu Kinyarwanda. Bivuze iki izo ngabo? Ni ukuvuga ngo niba uhaye umuntu ubutware uramuha n'ibyo bita mu Gifaransa ngo ni za privilege, kandi izo za privilege iyo umuntu azihawe azihabwa odetrima y'abandi cyangwa se akazihabwa bazambuye abandi cyangwa se bakazimuha kugira ngo abandi nabo bakandamirizwe muri izo privilege bamuhaye. Ni ukuvuga rero ngo concept yo kuba umutware iriho iragenda igabanuka mu Rwanda, kandi muri za politiki zacu nshyashya mu bitekerezo binyuranye abantu bagiye batanga, bagiye bavuga bati kwitwa umutware mu rugo ntacyo bimaze, kandi amaherezo bizashyiraya aho ubutware cyangwa se ubuyobozi bw'urugo buzajya busangirwa bugahurirwaho n'umugabo n'umugore, aho kuvuga ngo umugabo niwe mutware.
Maurice, wewe uranyuzwe?
Ntabwo nyuzwe neza rwose, namusobanuza kurushaho.
Yego. Baza akabazo kihuse kuko nduzi igihe cyihuta cyane. Yego.
Reka mubaze igikurikira kuko icyo wenda yagerageje kugisubiza wenda nabumva babyumvise neza icyo ashaka kuvuga. Ni iki basaba abanyarwanda cyane cyane ab'igitsina gore kugira ngo barusheho kumva neza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye? Kuko rimwe na rimwe ibibazo bijya biba mu Rwanda usanga bishingira ku kumva nabi gender, ugasanga umuntu kubera ko bavuze ngo uburinganire akumva ko nyine yafashe umwanya w'umugabo cyangwa se noneho ari ntakorwaho. Ni iki basaba cyane cyane abantu nk'abo b'igitsina gore kugira ngo nabo barusheho kumva neza ko abagabo nabo bagomba kubahwa nyine nk'uko uko nabo bakenewe nyine kubaho eh uko ni umugore akeneye kubaho uburenganzira ndumva n'umugabo abikeneye
urakoze cyane rwose icyo kibazo ni cyiza kuko muri rusange ugiye kureba usanga gisanzwe kivugwa kenshi kandi abantu benshi bagihuriraho bakavuga ngo aho uburinganire bwaziye ngo abagabo bagizwe ubusa barasuzuguwe ndetse bigatuma ngo na bamwe bata ingo zabo nibyo y'uburinganire n'ubwuzuzanye byumvikanye nabi abantu batabyumvise neza bibashyira mu guhohotera nahubwo ndetse ugasanga abagore aribo bahohotera abagabo cyangwa se n'abagabo nabo twanasanze mu Rwanda yuko ngo iyo umugore bamwongera ubushobozi mu bijyanye n'ubukungu ngo arekeraho gutungwa cyangwa se kubeshwaho n'umugabo ngo ihohoterwa rimwiyongeraho ngo kugira ngo atazagera ku rwego rwaho umugabo azasigara ntacyo avuze mu rugo kubera hari abantu benshi bavugaga ngo si benshi na ni bakeya twariho tuganira mu cyaro baratubwira ngo umugore ngo niwo waguriye ingutiya ngo utaguriye ingutiya ngo abatari umugore wawe nuko ariko muri rusange icyo nagira ngo mvuge nuko ubwuzuzanye n'uburinganire ni ijambo rwose ryuzuye kandi rivuga ngo umugabo n'umugore nibubahane umugabo n'umugore nibamenye ko buri bose ari biremwa abantu kandi yuko nta ugomba gusuzugura undi kubera uwo ari we cyangwa n'igitsina cye kandi bamenye yuko nta mategeko ari muri iki gihugu arengera bamwe ngo akandamize abandi nta na politiki iriho muri iki gihugu iha abagore ububasha ngo ibwambure abagabo nta yambura abagabo ububasha ngo ibuhe abagore ni ukuvuga ngo uburinganire ni kwa kundi nabivuze nti abantu ntibareshye imbere y'amategeko abantu ntibareshye imbere y'ite y'amahirwe mu iterambere abantu ntibareshye mbese mu buzima bwose bushobotse
ariko se Edward mbabajije gatoya Maurice yavuze ngo by'umwihariko kubyumvisha abagore abagabo bo bumva ubwuzuzanye n'uburinganire
yego amfete ni ukuvuga ngo abantu bose bashobora kuba baragiye bahabwa amahugurwa meza yuzuye barabwumva kandi koko bakabugeraho ndetse n'urugero nababwiye ko hari abagabo b'intangarugero turabafite muri Gakenke turabafite muri Kamonyi yewe baranahari no muri za Huye muri Rwamagana barahari benshi b'intangarugero bakubwira bati bwose nge nahora nkubita umugore wanjye ariko ubu narahindutse ngewe amafaranga nge natsindaga mu kabari yose none ubu narabireta ariko inyungu nabibonyemo ntabwo zigira akagero kuko ubukungu bwacu bwariyongereye bwarazamutse amahoro n'umubano mwiza wariyongereye mu rugo yewe mbese bakakubwira ibintu byinshi byiza byatewe n'ubwo buringanire ariko rero n'umugore nawe wumvise ihame ry'uburinganire akabyumva nabi akavuga ngo ni ukwiganzura ku mugabo ni ukuba indakoreka sinzi agakora nk'ibyo nawe bamukoreraga kera bamuhohotera nawe iryo hame aba yaryumvise nabi niyo mpamvu nababwiraga nti iyo uburinganire bwumvikanye neza ku bagabo n'abagore babana neza mu mahoro barushaho ndetse no guteza imbere urugo rwabo ni nayo mpamvu rero mu byo rwamureke dukora twita cyane ku bashakanye ni nayo mpamvu hari imigoroba y'abashakanye twari twaratangije kera muri 2011 ariko ubu ngubu kubera gahunda ya leta yashyizeho umugoroba w'ababyeyi ubu natwe dukorera muri iyo gahunda kugira ngo abagabo n'abagore bose barusheho guhindura imyumvire kandi bayihindurire cyarimwe ndetse n'imyumvire yabo yuzuzanye mu kurushaho gushimangira iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu rugo rwabo no mu mubano wabo.
Ijwi rya Amerika rivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Izayi yarafite akabazo ku izina rya Rwamureke. Izayi wabaza ikibazo cyawe?
Ubundi icyo nshaka kubwira nga Edward ni kuvuga ngo gender n'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko hakabaho imirimo yagenewe abagore n'abagabo. Ubwo rero ikibazo cyane cyo kubaza ni ukuvuga ngo hari abantu wenda bari kutwumva bari kumva Rwamureke uri mu magambo ahinnye byari byose yagerageza kubishyira mu magambo arambuye kugira ngo abantu babashe kumva.
Yego urakoze cyane. Urakoze uti hari imirimo yagenewe abagore hari n'iyagenewe abagabo. Nari nashushe nk'ubivugaho kare yuko imirimo yose aho iva ikagera uretse ya karemano mu gifaransa n'isengo biologique naho iyindi yose tuyihuriyeho reka nguhe ingero zumvikana kandi zifatika. Azaze mu mahoteli y'i Kigali azareba abantu bateka mu maresitora, abantu bagabura mu maresitora, azasanga hafi ya benshi ari abagabo, kandi ngo twita ngo guteka no kugira birabujijwe, ngo birabujijwe ariko bateka bakanadagura hano i Kigali ndetse no mu cyaro nk'uko hamwe na hamwe nuko atari hose ariko hamwe na hamwe barahari. Nageri i Kigali azasanga hari abagabo bakoropa amazu, hari abagabo bakubura, azasanga hari n'abagabo bahagira abana bajyana ku ishuri bakora imirimo yose. Ikibazo gihari gikomeye ni uko iyo ibyo byose abikora ahangaha kugira ngo bamuhe amafaranga, iyo ageze iwe mu rugo aravuga ati reka da, ubu nabaye umugabo ntabwo nzongera guteka, sinzongera gukora ibi n'ibi. Muri rusange ntabwo ari byo, kuko urumva ashoboye kubikora kandi asanzwe abikora, ariko kubera ashaka gukandamiza umugore akavuga ati reka da, iyo ni imirimo y'abagore ntabwo ari iyanjye. Ntabwo ari ibyo rero, nta mirimo ihari y'abagabo, nta mirimo ihari y'abagore. Abagabo n'abagore bose basangiye imirimo. Ikibazo gusa gihari ni bimwe nababwiye yuko nta mugabo uzonsa kuko nta kirasi, ariko umugabo atera inda birumvikana, umugore agasama agatwita akajya muri materinite akabyara. Ibyo ntabwo bazigera babyuzuzanyamo, ndavuga ngo umugabo nawe ajye gutwika ajye muri materinite ntabwo bizashoboka. Ariko ibyo umugabo ashoboye gukora muri urwo rwego azabikora, ni nayo mpamvu ndetse y'uburinganire. Ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu abagore nabo bemerewe ndetse bafite n'amahirwe yo kujya mu bikorwa by'iterambere. Noneho imirimo yo mu rugo ntigumye guharirwa umugore, kuko nigumya kumubera umuzigo mu rugo bizatera ikibazo, kuko azabura umwanya wo kujya no muri bya bikorwa by'iterambere. Ariko imirimo nibaza bakayisaranganya, bazafatanya bombi imirimo iborohere ndetse bateze urugo imbere ku buryo bworoshye. Niyo mpamvu rero nta mirimo ikiriho y'abagabo, nta mirimo ikiriho y'abagore, kandi arabizi mu Rwanda ubu abagore basigaye bubaka inzu bakurira hejuru bakubaka, arabizi abagore basigaye bakina umupira kera ntibawukinaga, arabizi abagore basigaye ndetse bajya no kwiga amasiyanse bakayatsinda. Rero ni ukuvuga ngo nta bintu bikiriho by'abagabo, nta bintu bikiriho by'abagore. Naho bikiri ni ukuvuga ngo icyo ni icyitegererezo cy'iterambere ritarahagera ku buryo buhagije. Hanyuma rero kuri Rwamureke ni amagambo ahinnye y'Icyongereza avuga ngo Rwanda Men's Resource Center, mu Gifaransa bivuze ngo ni Centre de Ressources pour les Hommes, ariko mu Kinyarwanda usanga dukunze kugenekereza tukavuga yuko ari umuryango w'abagabo uharanira iterambere ry'uburinganire n'ubwuzuzanye no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nuko dukunze kuyivuga mu magambo arambuye, kuko tubishyize mu Kinyarwanda byaba nka rya jambo rya gender ritabonerwa igisobanuro gihamye.
Nuko ariko rero ntabwo mufite abanyamuryango b'abagabo gusa, n'abagore murabafite b'abanyamuryango?
Twatangiye turi umuryango w'abagabo gusa rwose, tutemera abagore nk'abamambure ba organization. Ariko uko ibitekerezo byagiye bitera imbere, twasanze ari ingirakamaro yuko nabo baza. Ubu ngubu rwose dufite n'abanyamuryango b'abagore kandi benshi. Ubu Rwamureke imaze kugira abanyamuryango bagera kuri 600, kandi usanga hafi nka 43% ari abagore. No mu nzego z'ubuyobozi barahari, kubera dufite inzego 3, urwego rw'ubuyobozi, urwego ngenzuzi n'urwego nkemurampaka. Urwego nkemurampaka arahari, urwego ngenzuzi barahari, ariko mu rwego rw'ubuyobozi kubera hatari abindi asambleje narare ngo batore, niho tutaragira umugore. Ariko mu minsi iri imbere, kubera byaremejwe mu zindi nama zindi nteko rusange, ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere abagore nabo bazaba bari mu buyobozi bwa Rwamureke bwose.
Hanyuma urubuga rwanyu ni mu Cyongereza gusa, muzarushyira mu Kinyarwanda ryari?
Turiho turarusemura ubu ngubu, mu minsi iri imbere tuzaba twarushyize mu Kinyarwanda kugira ngo abantu bashobore kurukoresha neza.
Iri ni Ijwi ry'Amerika, nshuti zacu ararekwa ntashira. Dushimire rero abashyitsi bacu. Munyamariza, urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Ubona Imana iguha Izayi, urakoze nawe.
Murakoze cyane.
Ntiruhungwa Prince Maurice, urakoze bikomeye.
Oh,
namwe murakoze cyane rwose.
Maze rero ngaho umunsi mwiza.